Mkebio vula mwonsio na World Health Organization kila angiri dewike yoku geme nduwa demonsio na eneta andikanga abili munya efundikiruenga asatu apuli womu akaguno. World Health Organization mwiki eno mwekolero mulimo gwo kumanyisa abantu abe miaka jona nti okugema endwa de kikulu nnyo ku bulamu bwabwe. Omubala gwa wiki okugema abantu ogw'omwaka guno gwakuvuga nti okugema kw'abantu bonna kusoboka. World Health Organization egamba nti okugema kutaasiza abantu obukadde 1,500 mu nsi yonna mu myaka 5 egiyise ne kukendeeza okufa kw'abaana 4 ku buli 10. Wiki eno egendererwamu okugema awamu n'okujjukiza abantu mu nsi yonna obukulu bwako.